Already know it. Murumba Radio Ijwi ry'Amerika. Tubasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Chefe Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari navugwa hirya no hino, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Guverinoma ya Nigeria ejo kwa gatandatu yatangaje kwicanya umubano n'ubutwererane mu bya gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umunsi umwe intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishoje uruzinduko rw'iminsi itatu rwari rugamije kuganira n'abategetsi ba gisirikare bahiritse ubutegetsi muri icyo gihugu bakegereza Uburusiya. Itangazo ry'ubutegetsi ryavuze ko uhereye none Leta ifashe icyemezo cyo gusesa amasezerano arebana n'igisirikare cya Amerika n'abakozi b'abasivili ba Minisiteri yayo y'ingabo muri Nigeria. Ryasomwe kuwa gatandatu nijoro kuri televiziyo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyafite abasirikare 1000 muri Niger bari mu birindiro mu butayu, hari indege za gisirikare zitagira abapilote. Ibyo birindiro byubatswe ku madorari agera kuri miliyoni 100. Kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ubwo abasirikare baherekaga ubutegetsi muri Niger, Amerika yahise igabanya ibikorwa byo gushyigikira ubutegetsi bw'icyo gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yasuye Niger mu ruzinduko rudasanzwe rugamije kugerageza gusubizaho Perezida Mohamed Bazoum wari inshuti y'akadasohoka ya Amerika n'Uburayi mu ntambara barwana n'abajihadiste. Hashize amezi ane nyuma y'icyo gihe, igisirikare cyafungiye Bazoum iwe cyahise gifatira ibyemezo bikomeye igihugu cy'Ubufaransa bwagikoronije, gitegeka ko abasirikare babwo bari bamaze imyaka ikabaka 10 bataha. Igisirikare cya Niger cyakoranaga bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko baherutse ubutegetsi bashakishije umubano n'Uburusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi zirimo n'abakomando zafashe ubwato bwari bwarigaruriwe n'abashimusi b'abanyasomaliya, zabohoje abantu 17 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wazo ejo kuwa gatandatu. Yatangarije ku rubuga X ko abashimusi 35 bari muri ubwo bwato barambitse hasi intwaro bakishyira mu maboko y'ingabo z'Ubuhinde. Zasatse kandi muri ubwo bwato bwitwa Ruin butwara ibicuruzwa, zisanga nta ntwaro zirimo, butwaye ku buryo butemewe n'amategeko. Aba basirikare barwanira mu mazi batangaje ko ku wa gatanu w'icyumweru gishize aribwo babohoje ubu bwato bwashimuswe umwaka ushize. Bushobora kuba bwarakoreshejwe na ba rushimusi nk'indiri yo gushimuta ubundi bukomoka mu gihugu cya Bangladesh bwari buhagurutse ku cyambu cya Somalia mu ntangiriro z'icyumweru gishize, nk'uko byatangajwe n'ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zirwanira mu mazi. Ishimutwa ry'ubwato bwa Ruin ryabaye irya mbere rikozwe n'abashimusi b'abanyasomalia kuva mwaka 2017 ubwo ingabo z'amahanga zirwanira mu mazi zashyiraga hamwe zigahagarika ubushimusi bw'amato anyura mu kigobe cya Aden no mu nyanja y'Ubuhinde. Abashimusi b'abanyasomalia bamaze imyaka 10 bateza umutekano muke ku mato anyura muri iyo nyanja, ariko bari baracishije make bongera kubura umutwe umwaka ushize. Ubuhinde bugaba ingabo zirwanira mu mazi mu mato byibuze 12 y'intambara mu rwego rwo kurwanya abashimusi. Ni mu gihe ingabo z'Uburayi na Amerika ziri muri aka gace zo zita ku kurwanya abahuti bo muri Yemen bashyigikiwe na Iran. Kuva mu kwezi kwa 12 tariki ya mbere, abashimusi bamaze kugerageza kwigarurira amato inshuro byibuze 17 nk'uko byemezwa n'ingabo z'Ubuhinde. Ejo abaturage bo mu Rusiya bazindukiye mu matora ku munsi wa kabiri w'itora ry'umukuru w'igihugu rigaragara muri rusange nk'irigamije kwemeza manda y'indi myaka 6 ya Perezida Vladimir Putin ku butegetsi. Nta banyapolitiki bakomeye bahatanye na Perezida w'Uburusiya muri aya matora, nyuma yaho acecekeshereje abatavuga rumwe nawe mu myaka hafi 25 amaze ku butegetsi. Aya matora aje akurikira itotezwa rikomeye ryakorewe itangazamakuru ryigenga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Umwe mu banyapolitiki bakomeye bari barahanganye na Perezida Putin, Alexei Navalny, yaguye muri gereza mu kwezi gushize. Abandi bose batavuga rumwe nawe barafunze cyangwa barahunze. Vladimir Putin w'imyaka 71 ahanganye n'abakandida batatu bo mu mashyaka acuditse cyane n'ubutegetsi buriho, birinze kumunenga na gato cyangwa kunenga umugambi we wo kugaba ibitero mu gihugu cya Ukraine. Intambara yongeye kugaragara ku mihanda y'Uburusiya ejo kuwa gatandatu ubwo indege z'igisirikare cya Ukraine zitagira abapilote drone zagaragaraga mu kirere n'ibisasu bya misiri bikongera kugwa ku butaka bw'Uburusiya. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibi byiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za Radio Ijwi rya Amerika, twumvikanira ku murongo w'ijana na kane ibice bitatu FM. Ndizera mukomeje kugubwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikoro rero muri kumwe na Kireme Patrick Bikers.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Kuvuka na numwe ubihitamo ndetse kandi na nuhitamo uko azavuka ameze. Gusa hari bamwe mu bana bavuka bafite ubusembwa ugasanga zimwe mu ngingo zarakuze cyane kuruta ibisanzwe, cyangwa se bakavuka bafite ubumuga bugiye butandukanye umuntu yavuga ko budasanzwe. Hari abaturage bamwe na bamwe bafite imyumvire y'uko umwana wavutse afite ubusembwa budasanzwe babyitirira amarozi. Mu kuvuga ko umwana hari ibyo umubyeyi agira mu ruhare, ibindi ugasanga byikoze gusa iyo umubyeyi abyaye umwana ufite ubumuga cyane cyane ubusembwa bwihariye, twavuga nko kuvuga afite zimwe mu ngingo z'umubiri nini mu buryo budasanzwe bumenyerewe, nko kugira umutwe munini, ibiro bidashyitse ndetse n'ibindi. Iyo umwana avutse afite ubusembwa hari byinshi abantu benshi bibaza, ugasanga yewe n'umubyeyi wamubyaye atangiye kwibaza impamvu uwo mwana afite ubusembwa. Bamwe bagenda bashyiga ko ari amarozi cyangwa se ari imyuka mibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe usanga uyu mwana wavuganye ubusembwa abuzwa bumwe mu burenganzira bugiye butandukanye, nko kuvuzwa, kwiga ndetse n'ibindi bitandukanye, ahubwo ugasanga ababyeyi be bahugiye cyangwa se bibanda gushaka wabateje ibyo byago kubera iyo myumvire nyine. Hari n'igihe bigera ugasanga uwo mwana apfuye imburagihe kubera kutitabwaho. Ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa se by'ingingo, kuko n'ibiba byaratewe n'amarozi? Ibibazo byo kwibazwa byo ni byinshi. Mu nyemerere amatsiko ashire, twakira mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo.
Mu ngingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ijyanye no kurengera umuryango mu gika cya kabiri, hasobanurwamo ko ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo. Icyakora hirya no hino mu miryango hari aho usanga bitewe n'ibibazo by'imibereho umuryango unyuramo, umwe mu babyeyi akora ibihabanye n'ibyo. Uyu ni umubyeyi wirukira mu burasirazuba bw'u Rwanda ufite umwana w'imyaka 11 w'umuhungu. Uyu mwana we yavukanye ubusembwa aho afite umunwa ufite ubunini bukabije. Arasobanura uburyo mu rugendo rwo kwita kuri uwo mwana yatereranwe n'umugabo we akajya amuca intege.
Nje kugenda nguza byanga n'imibereho mibi, nta kintu dufite, turumva nyine n'urugo rutameze neza. Usabye dutererana ati mureke ntago ari umwana wo kwiruka atesha abandi umutwe, tubaho gutyo najya ngenda na bushobozi bwa kanga nkabireka ngahagarara. Nyine havugaga ati ntago uwo mwana yakwirwa ajya kwa muganga kudutesha umutwe, mureke yicare nimba apfatse nimba adapfuye ubwo nuko. Ntabwo twajugunye umuntu utarapfa, uragira ati umujugunye agihumeka, reka duhanyanyize turebe. No kwa muganga ni mwana ugiye nko ku ngufu.
Tuganira yari mu nzira y'urugendo avuga ko rutoroshye, yatangiye kuva uyu mwana afite amezi atandatu kugeza uyu munsi rwo kumuvuza, gusa afite icyizere ko azakira, ariko ubushobozi buke bw'urugo bwagiye buba imbogamizi mu kumuvuza.
Ndatahubwo nyine ubwo byahise byirongera biranga kongera kubona ayandi mafaranga ndicara. Rero koko wenda twamusunikiriza, wenda hari igihe azakira. Uko biri batangiye kumutera iyi miti, nabonye uko biri byaragiye byoramo, agahabwamo ikintu kimeze nk'ikibyimba kigatuma arara. Twamaze kumutera imiti numva agenda byoroha, numva ari umubiri ugenda ukanyarana, warakunuka ukagira ngo harimo ikibyimba kigiye no guturika.
Uretse uyu mubyeyi wo mu ntara y'Iburasirazuba, hirya no hino mu bitangazamakuru mu Rwanda hajya humvikana ababyeyi biganjemo abagore batereranwa n'abagabo babo biturutse ku kuba barabyaye umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa. Ese mu gihe umuryango ubyaye umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga runaka, ababyeyi bombi baba bakwiye kubyitwaramo gute? ni kimwe mu bibazo twabajije umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Mukandayisenga Janvier mu kiganiro kigufi twagiranye.
Turabwira umugabo n'umugore ko bakwiye kwakira uwo mwana wavutse uko yaba ari kose, yaba afite ubusembwa, tuvuge afite ibibari, afite umutwe munini, afite amaso manini mu buryo budasanzwe tubona butari normal, n'ukugira inama uwo muryango gufatanya icyo kibazo. Ni ikibazo cyo yakivutse mu muryango, umwana akwiye kwitabwaho n'ababyeyi bombi. Ariko akenshi dusanga umubyeyi w'umugore ariwe wita kuri uwo mwana, umugabo ugasanga rimwe na rimwe aravuga wa mugore w'uyu mwana wamukuye he, tutirengagije ko umugabo ariwe wateye umugore inda. Ubwo rero dusaba yuko wa mwana akeneye uburere, akeneye kugaburirwa, akeneye kwitabwaho, gukorerwa isuku, yewe yamara no kugera imyaka yo kujya ku ishuri, akeneye kujyanwa ku ishuri, kandi ibyo byose abikorerwa n'ababyeyi bombi. Rero kugira ngo umubyeyi umwe atariwe wikorera icyo kibazo wenyine wo kwita kuri uwo mwana, nawe agatangira kwikiripabiriza atahari hari icyo na cumi yahari wasanga uyu mwana arije wamubyaye se nta ruhare yabigizemo, turagira ngo tugire inama umuryango, umugabo n'umugore bose gufata icyo kibazo bakakigira icyabo, uwo mwana ahubwo akabasha kwitabwaho akavuzwa. Ejo usanga bya bindi bigenda bikira, bibari kwa muganga barabivura, umwana akongeraga akamera neza, ariko iyo atereraganwa agasigarana umubyeyi umwe, usanga ubushobozi bubuze bwo kumujyana kwa muganga bityo no kumuvuza kugira ngo abyakire amere neza, ugasanga biranze. Reka tubasabe kugira urukundo rw'umwana babyaye kuko umwana ni uwabo.
Nubwo hari bamwe mu bagabo bagawa kubera kutuzuza inshingano zo kurera abana babo cyangwa bagatererana abagore babo, ubuhamya butangwa n'umugabo wo mu murenge wa Mutenderi mu burasirazuba bw'u Rwanda, nawe ufite umwana wavukanye ibibazo by'ubumuga bukomatanyije bitandukanye na bamwe mu bagabo batererana abagore babo, we afatanya n'umugore we mu bikorwa byo gukurikirana ubuvuzi bw'uwo mwana, nubwo nta cyizere bafite ko uyu mwana yazakira.
Ubu buretse ndamuvuga ngo ni ikiremwa muntu urebye ntabwo n'ibishoro biba bimugenderaho ubwabyo, ari ukugira ngo tube tumufasha nyine nabo badufasha, kugira ngo wenda nyine mu gihe Imana ikimutijemo umwuka unasi imyaka ibiri n'amezi umunani niyegura ntagira gute, nuko navuga nareba mbega ni nukuryamika aho ngaho, ubwo ngubwo byaba ngombwa ukamutera wenda urimo kugira ngo umwicaze aruhuke. Nuko
uyu mugabo asobanura ko kwita ku mwana wavukanye ibibazo cyangwa ubusembwa butandukanye nk'uwabo bisaba kwihangana gukomeye, ahanini ngo kugirwa n'abagore kurusha abagabo.
Biza ku mpande zombi ariko nyine abadamu bo kubera ko batumwe kwihangana usanga ari bo benshi ijana ku ijana, noneho abagabo nyine ubwo ngubwo ubwo nawe yakitwaye neza, ubwo hari igihe ashobora gufata nawe umudamu nawe akamumutanirana akigendera.
Ku miryango itishoboye kuvuza abana baba bafite ibibazo by'ubusembwa cyangwa ubumuga, usanga ari ikibazo gikomeye kuko bisaba kutagira indi mirimo ababyeyi bakora, kandi n'ikiguzi cy'ingendo n'ubuvuzi bikaba bihenze. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage Mukandayisenga Janvier arakomeza asobanura uburyo imiryango itishoboye yabyaye abana bafite ubusembwa cyangwa ubumuga butandukanye ifashwamo.
Icyambere kwa muganga tuhagira programu ya PDC yita ku bana bavutse bafite ibibazo bitandukanye bakabakurikirana kugeza ku myaka 5 ndetse no gukomeza. Rimwe na rimwe hari igihe tugira imiryango idafite ubushobozi, yewe bitewe n'aho umubyeyi yatuye kuko wa mwana akurikiranwa muri gahunda yo ku bitaro, kandi mu karere ka Kirehe dufite ibitaro bimwe by'akarere ka Kirehe. Icyo gihe rero hari igihe usanga umubyeyi adafite ubushobozi bw'itike yo kugeza kwitabira ya gahunda n'ibamuhaye rendezvous buri cyumweru cyangwa se buri kwezi. Ku karere dukire tugira gahunda ya social support, tugira amafaranga twohereza mu mirenge yo gufasha aba bantu batishoboye kubona amatike yo kuza kwa muganga. Ikindi ashobora no kuba adafite amafaranga yo kumuvuza, ibyo navyo turabafasha. Tugira n'amahirwe ko dufite abafatanyabikorwa batandukanye mu karere kacu ka Kirehe by'umwihariko Partners in Health, shuti mu buzima. Abo bo rwose baradufasha cyane. Umuturage wese udafite ubushobozi bwo kwivuza kwa muganga, yaba yahawe transfer hanze y'ibitaro by'akarere ka Kirehe, CHK Kanombe n'ahandi hatandukanye, baradufasha ku buryo bufatika. Wa mubyeyi akabasha kujyanwa kwa muganga ku buntu, yagera yakivuza akabona ibyo kurya, turabasura mu miryango tukajya kubagandiza.
Mu miryango myinshi iyo havutse umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga, hari aho usanga havuka amakimbirane hamwe na hamwe avamo no gutandukana kw'abashakanye, kwihunza inshingano kuri umwe mu bagize umuryango, gutererana uwo mwana agashyirwa mu kato n'ibindi bidakwiye, ahanini bishingira ku kuba nta kizere baba bafite ko mwana yazakira kandi kumwitaho no kumuvuza bikaba bisaba ubwitange umwanya n'ubushobozi bwinshi bw'amafaranga kugira ngo hirindwe ingaruka zose zaturuka ku kuba havuka umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye no kuba hakosorwa hakiri kare ubwo busembwa aho bishoboka mu buryo bw'ubuvuzi abakora mu nzego z'ubuzima bafite umukoro ukomeye wo gukumira impamvu zituma umwana ashobora kuvukana ibyo bibazo leta nayo ikagira umukoro wo gushaka abaganga bahagije bashinzwe kubaga abana bavukanye ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye hakaboneka n'abagiraneza bashobora kunganira imiryango itishoboye ifite abo bana mu rugendo rwo kubitaho no kubavuza nitwa Noel Imana Ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
Tushimiye cyane rero abaturage bo mu mujyi wa Kigali nabo mu ntara y'Iburasirazuba baganiye natwe kuri mikro ya mugenzi wacu batubwiye byinshi ku byo ngo bakeka igihe umubyeyi yabyaye umwana afite ubusembwa turashimira kandi na Dr. Nyirimanzi Naftar inzobere mu kuvura abana wadusobanuriye bimwe mu bibazo umwana ashobora kuvukana n'impamvu zibitera Bakunzi b'ikiganiro ejo rero muratubwira ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa iby'inkingo kuko nibiba byaratowe n'amarozi cyangwa hari izindi impamvu zitera umwana kuvukana ubusembwa murazi kutwandikira rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 85 14 14 cyangwa 0728 282 3232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na ku rubuga rwacu rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace k'ikinamico tambagira utekanye aho tugeze ku gace ka 13 reka dukurikire
Duherukana zahaba ajya kwa nyirarume nkuru nziza kumusaba ibikoresho by'ishuri anamusaba niba hari icyo bakura mu mitungo ya nyina cyabagoboka ariko nkuru nziza akamukurira inzira ku murima ubu bimeze bite nimukurikira umukino
Alo muravugana na Nirere ninde tuvugana
Yesu we Nirere ndigushe bitwa telefone
muri bande ko ntabamenye
bitoka se nshuti yawe muri kaminuza ya Rwanda
ni kuko dorcas ni telefone ni yandise
ni mu agent nifashishije
yego kumva bikasoke ngo amagare
ndakumva nire
yesu we dorka nk'ubwo buriya warwana we ko nagushakiye akazi nkakubura nkaza no kugushaka iwanyu nkakubura nk'uko kwabagahe
mana yanjye umva babera twibitinda aho ngibwira ibyo akazi ko biteye naho hariho mbabwira
akazi ko ni sawa cyane tuzajya dukorana ikindi ese we ubundi wakwiteguye ukaza kundeba hano iwacu muhire nkabikunyuriramo neza byose
Jibaba we
n'ukuri
koko
data
menye ko naje muhire noneho yanyita
ariko nukaba umwana ngo ukabye dorka niba adashaka kuza kugakorera imuhire se ukuke ataga gushakira aho ngaho gatako ntugatete abana iyo myumvire ni ya kera dorka njyewe ku cyumweru ngirirwa mu rugo niba koko ushaka akazi nzagutegereza kugeza ugeze hano
sawa basi nta kibazo ntuza kuri telefone nzakuvugisha
nyamaraza
kara
nubwo nkubaza ukanyihorera ntuzandireho ngo waratsinze
ako se wowe umbaza ikibundi
erigwa inshuti yanjye za kumenya amakuru yawe nta birenze rwose wiga nabi mbisubiremo kabiri gato wiga nabi nushaka kubabara
erega shaho Patrick nanjye singe nka kubeshya mfite ibibazo byinshi cyane
ngaho baho kumbwire n'ukuri
usawe hanga ni kumenya kuvuga ibibazo byanjye kandi twakoreye tunaze ibitekerezo kuri iyo gahunda ya debate dushaka gutangiza
ibyo rero ntacyo bivuze twanabiganira nimugoroba dutashe imperekeje turajya kugira iwacu se niba ari ibyo dushyira ku murongo tutabipanze neza byose ahubwo mbwira kuko ubuzima bwacu nibwo bwa mbere pe
Patrick
karame
urabizi ko aho mba bandera
ndabizi rwose
wakanyitayeho ariwe maru mfata nk'umwanzi we wa mbere
oya sanamuntu
ubanza kuri waramutse yumvise ko napfuye yakoresha ibirori by'akataraboneka
ni ukuri
uzi ko ageze naho anyurira uko mama yashatse
Ariko sundi zara. Ni musaza wa mama wawe gutya gutya neza bavukana mu nda.
Gutya neza, nta no guco ku ruhande sha. Bahuje ababyeyi bombi.
Kuki sa kwanga bigezaho? Byatanga Jacques ya mungu.
Ubuzi. Kurya niyanga zahabu yureba ngewe.
Yanga ndese kandi.
Ahubwo yanga abanyamuhire muri rusange.
Kungwa iki? Wisura umunyamuhire kuva ryariza.
Impamvu nabigendeyemo rero. Nuko ngo mama wanjye yashakanye n'umunyamuhire. Noneho banamubuza kanga bikarangira bibaniye.
Ye. Ibaze n'ukuri. Kandi se za.
Karano.
Wazizi muya mu muryango wa papa wawe ugahunga nyoko mu kwanga gutyo koko. Uzi kubayeho nk'utagira epfo na ruguru we.
Bose kisha. Imiryango yose yaranye.
Na bose babigukura gutyo. Mungu wangu. Bose kandi bakwangira iki we?
Ni nawo kwa papa banyise umunyagatako kubera mama barabinyenge.
Akagano.
Abo kwa mama nawo banyise umunyamuhire kubera papa nawo barabinyenge. Ubu ndi hagati mu rurimi.
Mama, uzi kubabaje we?
Nani igitanganye sinabaje Patrick. Nuko mfatwa gutyo mama na data barazize imitungo. Nani mbizi.
Ibyo
byose binteranira mu mutwe wanjye wumva ngiye gusara neza neza.
Umva mbuze icyo kuvuga pe. Umerewe sha, ihangane sa. Ihanagura amaguru ucishika cya kamushwara, si byo? Ugomba kuba umugabo ni ukuri. Komera mu
kuri. Oya, oya. Mama kwihorera wumva, bitari cyera ndetse.
Oya, imyanzuro ufatanye uburakari wiyihoreza. Umva garuka nkubwire.
Papa,
yego,
usigaye kuryama?
Ngiye kuryama shabi sangwa. Nananiwe cyane uyu munsi nageze akazi kenshi pe.
Amakamyo yamenye se? Pansifiye yamenye ari bwo gira akazi kakomereye nawe. Nahangayikishijwe no kumenya niba imizigo yinjiye yose yuzuye.
Yamenye ahubwo Imana ishimwe ubwo uyu munsi batanyirye noneho. Cyangwa bagira ikamyo basigarana mu nzira. Wowe se shaka ukaraye mu muhungu wawe.
Nanjye ndikureba ko nazagera ku rwego nk'urwawe papa. Mbese ku buryo winjiye yanjye ishinga imizi igatanga akazi ku bantu benshi nk'uko bigenza. Mbese nyine nanjye nkaba uw'umumaro kuri njye no ku bandi.
Twese shaka ko twabitangiye kera tukiri bato. Tukaba tubigezeho dushaje sha. Ariko humura uzabigeraho hamwe n'Imana n'amashuri wize.
Irabibyumva. Hanyuma rero papa.
Yego.
Nashaka kukubwira ko iki cyumweru cyose uhereye ejo ntazaba mpari.
Abo uzajya hehe?
Wowe nje yacu ufite amahugurwa kandi urabizi ko ari njye uyihagarariye.
Uzamenyesha n'ujya guhaguruka gusa. Ejo uzagenda wizindiye.
Nzagenda nzindutse kuko dufite gahunda yo kuzenguruka uduce twose tw'igatako.
Kuki shaka bisa? Kubera iki gatako?
Nuko ariho twateguye papa.
Ubuse mwabuze ahandi mujya gukorera amahugurwa atari gatako koko? Ubuse mwize umutekano wanyu mute? Cyangwa wibagiwe abanyarugomo bawe?
Abanyarugomo sugira ngo hari igihugu batabamo papa.
Amakimbirane ari hagati y'abanyagatako n'abanyamuhire witiranye n'urugomo rusanzwe mwana we. Ibi si iby'ubu. N'uruherekane tutazi n'igihe ruzarangira rwose.
Ubundi se papa, uretse ikigare tugenderamo nk'abaturage bigatuma dupfa ibyo tutazi, mu by'ukuri wambwira ayo makimbirane y'uruhererekane aturuka kuki?
Dore kandi nanga ko wigira umunyabwenge ugakabye. Ugiye guhakana amateka rero.
Ayahe.
Reka nigiye kuryama nkureke ndabona nzafata umwanya nkakwigisha ibyaranze abasogokuruza. Uzagenda witonze gusa ntuzapfe gutarabuka aho ubonye hose. Cyangwa uhere kuhatambagirana imitato nta n'undi muri kumwe. Kandi uramenye impuza avuga uko inkoni ivugisha aho ubonye hose. Hato batazakumva imvugo bakamenya ko ukomoka imuhirire bakakwirenza.
Humura papa. Kuba duturuka mu bihugu bivuga indimi zitandukanye ntibivuze ko byaba imbarutso yo guhohoterana. Kandi arega nzaba ndi kumwe n'abandi.
Ngaho doruka andurura
mwakoze gute anamaye yari mbyose doruka n'ukora
ese doruka wavuganye n'aba mukobwa washakaga kukurangira akazi
twaravuganye kuko kimwihereranye ibintu iyo nkuru kuki ngenda nyumva amahushuka kuki mutayitobora ngo nyimenye mutegereje ko nyumva na Rwanda
aha Dorcas natubwire avuze ko bavuganye uko kuvugana havuyemo iki muko
nyine namuvugisha ngira ko kazi gari koko nahantu yambiye neza neza niyo nifuje kuva kera
nyumva sha nuko nuko ngana
konje twariye bi cyangwa abadato
anama ube fate mu mutwe tuzahita tuvugurura inzu kose nicyo kibazo dusiga amarange dushyira amabati
kuvugurura inzu nijya wibereyemo rata Doruka njye uzangurize nigura inyana niyayo ubure ni mirima nk'itatu myiza myiza maze ubundi urebe ngo mu gihe gito ndabibyaza umusaruro iryo vugurura rikava mu byo navunikiye di dore ko byananiranye
cyakunanije cyane uhari ntuhora ubyuka ujya guhinga
cyo mbakundira nakazi sindakabona none mutangiye gupangira umushahara wanjye munabishwaniramo
muhore mwumve akazi ntibakabona se ushatse kuvuga iki
uvuga ngo iki Doruka nta bindi urenzaho ni wavuganye no wakurangira akazi se akanaka kugira ukumva niko wifuzaga igitigaye niki nikira nitike
yego ibyo byose nabishimye
ariko iki
erega nitike ni ikibazo nkuru ubuse wa mugani we nubwo mbavuga ngo n'umwiryo yajya gusaba akazi kiyubashye yagenze n'amaguru icyo yacyamurenze akaba kikabonye
umva ikibazo kitigenda gikemura urumva Doruka ndayiguha rwose ejo wizindi uzaza umbwira ko watangiye akazi urumva ese ubundi ni hehe
twongeye twariye mwana wanjye twongeye twariye nkuru nziza we mwana wawe ahariho hose genda ukore ngo ufatire iry'ibuze
kiri wanzenza kiri
kari
hanyuma rero mwana wanjye nugere uzitonde muziye gupfusha ubusa amafaranga ugura imyenda n'inkweto bihenze ngo utahire ibyo urumva umenye kuba ari bwo buryo bwiza bwo kwiteza imbere no guteza imbere iwanyu urabyumva
oyarata mwana wa ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwiyitaho ugasa neza nk'abandi bakobwa bose bakorera amafaranga
erega mayi hari abatangiye kumurenguka no
Doruka sabonye akazira ntako byaba bisa aba batangiye kumubenguka ise nkuru nziza mu bwiyese bo koko barahari izi nkungenge za Rufedi z'uko bisangwa zagirirwa nabi n'abanyagatako se igihe azaba yagiye gukorera iyo zo zifite ishingiro ntuzakikwe n'igice cy'ubutaha
Tuti bakunzi b'ikiganiro ejo turi kugana ku munsi w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku myumvire yuko abana bavukana ubusembwa urugero nko kuvukana bimwe mu bice by'umubiri binini mu buryo budasanzwe bamwe bahita babyitirira amarozi muri ikiganiro cyanone twaje kumva ko burya kuba umwana yavukana ubusembwa hari izindi mpamvu zitandukanye zibitera zidafite aho zihuriye n'amarozi muri izo mpamvu twavuga nk'umubyeyi utaritaweho mu gihe atwite cyangwa se nk'ababyeyi bakunda kunywa agatama cyangwa se inzoga itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bidasanzwe ibyo ni bimwe mu bintu twabonye ko bishobora kuba byatuma umwana avukana ubusembwa bidafite aho bihuriye n'amarozi mu kiganiro ejo cyane rero twanumvise kandi abaturage bo mu mujyi wa Kigali ndetse nabo mu ntara y'Iburasirazuba batuganirije ku byo babona bitera kuvugana ubusembwa ku mwana bamwe na bamwe twumvise bagifite imyumvire y'uko ubusembwa buterwa burya ngo n'amarozi ariko nk'uko twabyumvise si byo twaganiriye kandi na muganga Naftali Nyirimanzi wadusobanuriye bimwe mu bibazo cyangwa se ubusembwa umwana ashobora kuvukana n'impamvu zitandukanye zibitera zidafite aho zihure n'amarozi ndetse kandi ko iyi myumvire idakwiye nshuti bakunze ibiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro ejo cya none nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crespe wari kubanga bw'ibyuma ndetse kandi na Nadire Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro cya none ndabashimiye ikiganiro ejo cyo nakagaruka mwari kumwe na Kenneth Patrick na ubutaha
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
kandi wakora ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyo mbiri nkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga mbazo sobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri hagwa amakimbirana abasha gukemuka
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
Mshuti mukomeje kudutega matwe masagonda make turaho tugeze ku isaha 12 umwanya mukuri kiri kiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe